Attention. Attention. Sasa tu na pati menti ya kabia muya italina. Watakula bisabula bisakuchawa. Bano mkwano baguteka mwamu jaja. Bwakwa galangu jila oo wewe koyo tonyumia. Enelavu fuka nechibanda. My first week in Kampala. Mukazi kwenye suku kula bandi kwa gala. Before you nibi kipu sibi kukunga bitate mweli hopi down.
Wega bati mbeko.
Atensi jukida ya lasi nalimu. Chuko mkwano kwa shugono.
Nobody should touch your body. Zed daddy kingy, wet mommy kingy. Nobody should touch your body. Zed daddy kingy, wet mommy kingy.
If you're blessed, no man curse.
Chukumu kwa nukwa shugono muzibu. Ulida wanchi yise bebe chukachipulu.